celebrate a wine. I was silver to believe you the man of the animal. Only your mother, my other girl, you. Only other man, my other girl, you.
All are you a state? I can't have a push on one. Don't get mad at your roller. I need one number one. Here, the body and your mouth. And you will hear me, the man. And you're not in a case, so you don't need to go. All are you a state? I can't have a push on one. Look at my dad, I roll. I need to know my one. He had him, my dad, and my own. I don't want to hear any lady, my. I need not to get a case of
the champion on your way. We need to get a go.
All are you a state? We need to get a go.
Chief Doctor Professor Sonebu, Medical Doctor MBA, Moko Makaraka, Webekana, one of Obinugu, Agarela Gemba, Autonomous Community, Nalu Local Government Area, RUSA National President, Iwode Mamba, RUSA National Vice President, Emeritus, President Emeritus, RDC. Ibu CEO and Medical Director Onyoma for Rosu Medical Center Ogarela Gemma LLC in Lauren Maryland Pongwe Onisio Jemi Fanalo Mwachi Deke Noronisio Jezu Kanaga Wele Wele Udeka Fille Timbyanita Udeka Fille Asele Timbyanika. He serves in the city of Lauren as chief health officer, and he is the civil surgeon for United Homeland Security. He love a big president, he body and will be sorry, sorry. Achina Matapano, Lalo Titi La Unebu, EPFDA, RBDA, RA, USA, National First Lady. Agiupa, RA, DC, First Lady Emeritus. Dr. Mrs. Sunebu Eziwani Deko Adiwa, the VP of Operations for Rosu Medical Center, Wanyu Marima, LLC in Lauren, Maryland. Ochora Wanyoma, Ahagidi Utao, Titi Layo, First Lady Titi Layo, Titi Layo, Wanyoma Ahagidi Utao. Mabure Kelega Rodi Shobu Kwakudo Esha Kingdom Nanjaba LGA Ndomarima Makazu Tedopu Prisazu Chenaduru National Vice President Ora USA New York Affiliate Chairman Ora USA Convention Organizing Committee OCOC Chairman Ora USA Homeland Summit Committee Agiwa Chairman, Ora Affiliate Membership and Drive Committee, President Emeritus, and Board Member, Akufe Ndomadema, New York Secretary General Emeritus, Wakamarima, Akufe Ndomadema, Onyehazi, Lalu Noku Prince, Kwanu Princess, Kirukugo Maduru, Master of Science in Education, Ora USA National Second Lady Biadola, former Secretary, Ora USA Women's Committee, First Lady Emeritus, Akufe Dekani, New York City, Ndomarima, Ogarela Nima, former Secretary and Board, Akufe Dekani, New York City, Ndoma, Lalure Bere Bega Bani Abawo, Lalure Bere Bega Bani Abawo. Lalu Prince Wanyoma, Rebere Bega Wanyama.
All are USA, I can't have a push on. Don't get mad at your roller. I need for number one. Hear the money on your mouth. I need to hear the lady. anyị na Chineke so n'iru n'iru ka anyị na-aga o. Ọrọ USA aka na ekpuchi ọnwa, ndị oke mmadụ abịaruola, anyị bụ nọmba nwa. Ihe dị mma dị anyị mma o, anyị nwere ihe niile dị mma, anyị na Chineke so n'iru n'iru ka anyị na-aga o.
The champion onye nwe egwu n'iru n'iru ka anyị na-aga o.
Ọrọ USA n'iru n'iru ka anyị na-aga o.
America, mega zute, ụmụnne m ndị n'ebe a, ndị obezi obodo ndị na-eme ka mmadụ n'ime ha na-ekwe mmerikọta nke ọma, ha bụ ndị dị mma. Agụcha ka gị anyị kamazo dị regụrụ ya nụ, Akachukwu dị ya, ya mere anyị ji aṅụrị. Eziokwu niile anyị nwere ndị niile dị mma, anyị nwere ndị ukwu ndị ukwu, ndị oke mmadụ kara aka. Anyị dị ka nnu na mmanụ n'ebe Chineke nọ, anyị na-aga kwa gaga. Anyị nwere ndị baristas, anyị nwere ndị lawyers, anyị nwere ndị doctors, ndị injinia, ndị na-eme ka obodo dị mma, ndị odozi obodo, ndị odozi obodo, ndị eji eme ọnụ. Agụcha ka gị anyị onye regụrụ ya nụ, eziokwu eziokwu, ihe ọma na anyị afọ agaganụ, ihe ọma na anyị gbara ndụ, ihe ọma na anyị mara akwụkwọ, anyị na Chineke so n'iru n'iru ka anyị na-aga o. Chief Francis Okechukwu Deji, nwoke ọma dị mma, New York Catholic, ihe kwaba one, nwoke jeje mba ịbịala, ya gachiela go. Former Ora USA Board Secretary, current Ora Board Chairman Ejadola, nwoke mejeje mba asị mekele gị Ramuda, elegatụlọlụ n'izu teji osodi eje ọgụ, Adukwu Anofa Abukwu nwanyị mara obi dị ya, Vice President Ọkụfe New York ndị ọma, former Assistant Secretary anyị iwe onyere mma, Ọkụfe Ndaijaga New York ndịrị mma. Ị bịaruola, osodi eje ọgụ ị bịaruola. High Chief Ephraim Ike, ugwu mmadụ obi ama ukwu, mmiri ọma n'oru, ọwụ mmiri ndụ ngwa ịhụrụ mmanụ. Eze Chukwu zitere n'okpuru Oru West LGA, the President of Lu Cultural Federation ọwụghị. Ọkụfe Ndekanye New York ndị ọmarị mma, the 2025 convention host affiliate, convention host affiliate, convention host affiliate, secretary Ora USA Free Banking Commission, secretary emeritus Ọkụfe New York Kwandoma, lọlọgọna lọvlin na obiamukwu nwanyị ọmarị mma, ọgọgịa n'ọgọlọ nwanyị mara obi dị ya, First Lady Ọkụfe New York webe anọ, ya gasị elu gị o, ọgọ dị ya n'ụbụrụ chanacha. Gwa gị saa ekele Israel Majesty onye eze, eze Dr. Cletus Ikechukwu Iloba anya, CON Obiofu Obinugwu, ekele onye eze wola anọ asịrị Chika Bika, Chairman Igbo Traditional Rulers Forum, Ogibu National Coordinator Southeast Zone na National Council of Traditional Rulers of Nigeria, Member Presidential Committee on Public Awareness on Security and Civic Responsibility, Member Federal University of Benin Kebbi Imorala, Yabu Member African Peer-Review Mechanism and National Working Group of Nepal Ndoma, Ugeze Nwanyi Oma Ebi Iloma Anya, and alumna of Rutgers University, New Jersey, U.S. Managing Director Nwanyi Oma Dimma, CEO of Ikelam Group, one of my Yama. Dama Megagama, Dama Zuroke, Maramoma. As you make it, that you may say, I want. Chifu Bella Dami Bobby, Yagashelago. Tama People's Club of Nigeria, Nabostin. The great OBN, Woko Mi Wonyuku. Ishimri Akoja, Yagashelago. Lalo manarekele, uge wetu etu Ngozi bobi, uga hose mbano Uge wege wehiki chetu, Cutnet or Hora USA 2025, Music CD Waxing Music CD Waxing Committee, wanyo marima Yaga se lago, uge weja huso saigurumawu Engineer Masi, Nnamdi Akam Nono Mwama zina rondi zoku, mwako marima Omeni nyoni zoku, mwako makaraka Mwakwalami, mwakwalami, mwakwalami Ugumba ni mo stage Chairman R.I. USA 2025 Convention Local Organizing Committee New York Misisi marama ebera kam nono Mpuruma adupa fufu ni keduru Engineer Dr. Sir Clifford Chukwuka Yuranya muka marima Asimekele gibia lola Akurula one of Ndiyonye Mubi Autonomous Community Member Houston Affiliate Member Aura USA Project Committee Chairman Anyeje Mono Aura Houston Contract Committee Muka marima Lepenu wanyo marima Odozako Magreti Masina Chirwanya, Oji Drome Uji Adapulite, Numudi Halo Adapulite, Adapulite, Numudi Halo Chief Doctor, Obinosie Atlanta Affiliate Member, Oje Zebriko Angora Nambrumonye, Ora USA Financial Secretary Former Ora USA National Assistant Financial Secretary and former chair of Ora Briefment Committee. Akwobuluk Autonomous Community Kishagaga. Oru West Local Government Area. Lalo Angela Uloma Obinosie. Oso DMA Atarugo Wanyini Meni. Ugo Simba Adopia Barama. Safimbas Ogo Omu dia to village or Lutan Kishagaga Dedewu Secretary Emeritus Ora Hastings National Treasury Biadola Ora USA President True Wealth Development Agency Moko Makaraka Ole Makalo Loge Dr. Lolo Kechogo Africa Queen of Kisses, Ezi Adarima, Ezi Adolu Gede Wumanyo Mogare Lagema, President Emeritus, Wanyo Marima, Olu Women Progressive Union, Ndo Marima, OWBU, Houston, Ngwairi Manu, Chief Donny Getu Paparao, Iwonyo Dema, Ebe Kodi Kewano Fulano Ndoba Iwe Bajia, Ebu Bedi ke wano fumaka, wako makaraka Opara ujako, royal family biala ho Ube shitaha, noba umaka Asian Kingdom Ora USA, Petronari wodoma Ora USA, President Emeritus Woma Tutam, Ora Vice President wonyoma Lolo madima, shimekele gibia dola ho Lolo Kalista Chimwapara Omobidia BSN MSN Former National First Lady Wanyome Biarola Olu Reginella Sebru USA Na Makaraka ọra USA ezigbo anyị mara obi dị ya. Former ọra USA woman leader ole maka Obinna ya ezi nwa Obinna Anthony Okwara ezi nwa ya gasị lago echi ga-abụrụ gị echi dị mma. Jeff Sauju Jeff akụrụ ụlọ ọnụ faba onye riri eji na-agbụ n'ọsịsọ lọnụ ledi ada Uju Jeff osodi eme ọfa ọba nwanyị ọmịbịaruola emerutus president Isaac Chicago ịkwa emerutus financial secretary ọra USA emerutus board member ọra USA ọra USA petro na anyịwa ya mma lekwanụ mmiri ọma na mgbidi chief doctor ọbọna onye mmiri ọma na mgbidi achị m ekele gị iwe onye eze ezie na mgbidi ka isi agawo awa CEO onye foundation ịbịaruola chairman board of directors on low providential association first ndọmarịma na-emeje aga chairman ọra USA board of directors ndọma grand knight knight of semolubas ndegbere sponsor a lifetime scholarship program for all students of Ezeani primary school a proud husband mo otu lọlụ na-esepo ya o lọlụ patient oje nwanyị ọma mara mma obi dị ya o obi dị ya ole maka ụmụ ọma chukwu ji chọọ gị mma desaya oje ya na ebube oje dọma dị mma asị m ekele ụnụ na agụrụma
ọra USA aka na ekpuchi ọnwa ndị oke mmadụ abịaruola anyị bụ nọmba ọnwa ihe dị mma dị anyị mma o anyị nwere ihe niile dị mma anyị na Chineke so iru n'iru ka anyị na-aga o ọra USA aka na ekpuchi ọnwa ndị oke mmadụ abịaruola anyị bụ nọmba ọnwa ihe dị mma dị anyị mma o anyị nwere ihe niile dị mma anyị na Chineke so n'iru n'iru ka anyị na-aga o
ndị champion onye nwe egwu n'iru n'iru ka anyị na-aga o
ọra USA n'iru n'iru ka anyị na-aga o
ọgazi amakejile ya gọ mmụọ ugokpu so n'elu ụwa ezeogwu ya chake anyị nọ USA anyị na ndọrọ a na-eri ahụ anyị na-eri ahụ ihere mmadụ ya na-ịma o chief mike oke ya mụzie nwoke mmadụ mma gburugburu one of ma ka ha si mmekele gị bụ onye ọma founding president ọra zonal assembly ọza new jersey aya gazie ofesi aka niile na amerika odogwu beji aga gburugburu ịkakwụrụ aka ihe dị gị mma dịkwa ji dị mma lọlọ atọni chinyere mụzie ego lori mma ugegbe dị ya omeka nne dị ya national assistant secretary ọra USA current president ọza new jersey onye ọma president emeritus ụmụaka women association president na amerika ọchọra chere gamawo chief priest ụzọ mmoji nna ka nwoke ọma dị mma akụrụ ụlọ nwanne ọfụ ụmụaka iwe onye mma mma ezigbo nwa si n'obi eze na ụmụaka esen kingdom ịkakwarata isigbiri gị hasi mekele gị na agụrụma first board member ọsa new jersey ole maka dọkta anyị lọlụ prisens ochi iche oji nna ka eziwanile elemokwu egbuela m ehi current nation napier ọra USA past chairperson ọra USA Health screening and awareness committee when you marry ma. Pass my sister secretary, us a new Jesse in there ma. Us a new Jesse, and he will in the marama. Kaika basi kechugu, ami kikechi nekele. Sa engineer Moses Hiroka Uzerem. Omega one na na mi kolo, oko mi wodogu. Light of St. Christopher, oko mi wonyebele. Former member, Constitutional Review Committee, Upper Boston, Grandfather of Four, he won't get now. Yet you put Lolo Lady, Team Way, Chibesian Zerem, MSN, MBA, Wanyo Marima, Healthcare Administrator, Adam Runo Biaze, Biarola, Adam Omoha, Isimbuni, always LGN, former two-time Vice President, Wanyo Marima. Presidential candidate of a person who nyama. Two-time Ora Medical Mission Volunteer. Secretary Ora USA Homeland Summit Committee. Provisional Secretary Osi Osi Wanyama Rima. Odaku Kwaka Sinike Desike Imi Finede. Desike Desike Imi Finede. Odaku Kwaka Sinike Desike Imi Finede. Kamja Masiamucho, ya Muradu Robia Kumakusi. Kamja Kele, Chief San Franke Buni, and Honyoma. Akudo, Akudo, one of Famuta. They then don't marry man, they. American businessman, no one come, I say, Batawelo, Akuki Sinachio, Akudo. Olema Kalala, my two good little Uga Hussein Babia, there's one in my Robidia. Let the Vivian, there's in the Buning and one of Madimba, there's in Namoramo, Dala is in the Chirechi, there's in Namoramo, there's in the Chirechi, there's in one in Robidia, to the very Maga Balabao, and your Mazu Baga, Chief Anthony and Mekodu, say, one keep it one of Fubaka, I can demba. Olebaka lolo ke lolo ijo ma odo ese oxygen nudia maki beye jekume ora USA board parliamentarian wanyo marima Danlang Texas affiliate nderema
ora USA akana eku shwa ndoke mada biarola adibu number one ye dimba ni anyima o anyimuri he ni ne dimba. Anyi na Chineke so, niru niru ka anyi na aga o. Ora USA, aga na ekushonwa. Ndoke mmadu abiaruola, anyi bu number one. Ihe di mma di anyi mma o, anyi nwere ihe niile di mma. Anyi na Chineke so, niru niru ka anyi na aga o.
The champion onye nwe egwu niru niru ka anyi na aga o.
Ora USA, niru niru ka anyi na aga o.
Sike si o kwa po yo mo yo go Uga buso denu wa ezi o ku ya chake Opa Boston unafuko mwa munu biora biala o Chief John amadinem mwako madimba Enyo ha wanu buru buru nile Mwa munu na mucho ho ya chama no dimba President Emeritus Opa Boston Massachusetts Financial Secretary, People's Club of Nigeria, Boston Branch. The man who lives in Nanya is a body gamu. Is a body gamu, and you could say, Hekela, Lali for Mamorina, Mane, Adanel, you Kwano, Ijiri Juto, Tabia Rola, Ijiri Juto, RN, OC, OC, Member First Lady of the Rutus, Boston Branch, Pandoma. No man in Ile, Omochu Kujiri Chanyama, Amucho Hoya, Mamuru Biore Woyama, Chief Doctor Saka Listus Morgan Sio Wenu, Odualu Ezi Wende Association of Wandama, Eda Stateman, Second Generation President, Odualu Ezi Wende Association of Michigan Wandama, Ndama, Akusi Nana of Equation Kingdom, Wafu Mudure, Nisu LGA, agaru gondi bo buru buru wanko mare maidaru la o oje se kingdom asim ya gazi lolo priski fia wanu lola kusinana opi dia wanyama oso diye me unwachi ne mere adeje jamba numo gwani sunjaba Bocha person, what a lose one day. Association on the Mao, and one on the And the Marima, and the Melele. I should talk to at least 2 years ago. Poka Marima, who got in the bill of his suation, Kingdom Raramando. Omo Nakarisu, Wangele LGA. Owe Bishagaga, LGT Fanya Raramando. Alright, USA, National Assistant Financial Secretary and Chairman of the Community Support Committee. The architect of Aura Family Assistance Program, Yawara FAP, Vice President of Aura Regional Union Atlanta, Chairman, Board of Trustees, Alu Regional Union Atlanta Foundation, Nde Karaka Ufonde Karaka Niwere Nderima. Lola do gezago, atoni atolo. Akuga wanyoma o, owner of Gezago Law Firm. President of Richard Women of Atlanta. Alu regional in the women wing, ndamarema. Yesi wanye jejemba, akuga nine kele o.
Ora USA, akana ebushawa. Ndoke mada biarola, anibu number one. Ihe di mma di anyị mma o, anyị nwere ihe niile di mma, anyị na Chineke so, n'iru n'iru ka anyị na-aga o. Ọra USA, aka anaghị ekwuchi ọnwa, ndị oke mmadụ abịaruola, anyị bụ nọmba one. Ihe di mma di anyị mma o, anyị nwere ihe niile di mma, anyị na Chineke so, n'iru n'iru ka anyị na-aga o.
Ndị champion onye nwe egwu n'iru n'iru ka anyị na-aga o.
Ora USA, iru niru kanyi naga o.
Chufu chidi lonji nusu wameme Eza neche ofu bele autonomous community President Alu Regional Assembly Houston Nderima Hogarila Dima Bocha Mani Emeritus Ora USA Treasurer Emeritus Ora USA Olema Kamwanyoma Lalu Abianu Junwa Juliet Mwameme Obi Kedia First Lady Alu Regional Assembly Instant and Derima, Una Huno Bikedia. No, as in Mrs. Susan Wagu. Ada Kibea, Ada Diorama. Mamejima, Lepeno Mamejima, Drama of the Year, Obida Dugumado. What you from Aruguda, the Google Materia? Nimbus 31, Mama, Adiri Lagi Namba. Amara Selia, Yegwa Amara Seli Seli Amara Seli Seli Yegwa Amara Seli Seli O Kamdebe Zewzi Ambobire Gonye Zebiala O Israya Majesi Esense Meko Biefule De Anoro Wan Afume Zanoro Lesi Ambobire Ungwe Noku Gometie Afimo State Paputo Biewan Deze Mobile, Narekele Odeze Immediate Past Special Advisor International Affairs The Government of Imo State Moko Marimba President Emeritus Alu Provision Union OPU Ndo Marimba Narekele O Ugeze Wanyepanu Lalo Choma Piso Biefule Acharugo Oputo Bie First Lady Emeritus, Alu Provision Union, USA. Ndomarima, Ogarila Nima. does a matti say in the ham. Mse okana one day one no go on you. President of Burita, United in them. Los Angeles affiliated. Then or a man, a lemon can all of you. Don't call Lady. Jofita Chinya and no hammo, one of my man. Lolly Bubedia, Okana, one day of Fuboko. On a Fugo, everyone, Madukele, Munde, the man. Don't ever rest of Wakama, Ugumuna, Galao, Ugumuna, Ugodima. Mrs. Sonny, what come out? What you better say? Dalao Uncume Kurunelu, Ujana Kumbere. Oh, my son, Commander, and Bapo Ebono Shagaga. All right, USA, Board of Representatives, and Dama. All right, Philly. All right, Philly, Caracao. And Dama. Take your money, and Dama, and Dama. Let it teach you what for. When you're married, man. I do go lama, abu amari chamwa. I deje jemba, adu konamba. Amu masahu wana, no muzo do male. No muzo muche bise, bawe bishagaga. Autonomous Community, Njaba, LGA. Kore social director of Ane Dondama. Vice President, Emeritus, Enyumba Social Club. Vice President Emeritus of Boston. Boston branch of Wandoma. Ndeme Jemono Wandoma.
All of USA. Akana Ebu Shawa. Ndoke Mada Biarola. Adibu number one. Yedi Mbadi Anima. Anyumuli Heni Yedi Ma. Anyina Chide Keso. Niru Niru Kajina Gao. All of USA. Akana Ebu Shawa.
The champion on your way, Niru Niru Kajinaga.
Or are you USA? Niru Niru Kajinaga.
Shoot up on your neck, Mokama de man. Yellow's in there, long enough to talk to him. Not as yet, no wonder in my. Ever root to secretary, ever root to woman in a. What be you? Party Manda Marima. Oma Kajaba, local government area. A Kawaba Nusagada. A Kanderima. As he make it, the champion Agorada. Just a list to Suduruji who don't come on a full. Always down, so you make a lady with your man. But never can all look at it. Dr. Mrs. Sonuchi. Do you see what your man? Follow the camera. Ama Silidia. Ama Silidia. President General, a long woman progressive. In your person, there's a normal man. You expect to work on my shoe, make a leg you will know. Can't you busy, Yama? Chief, I said to your boy. And then we in a Lihoma. Work on my demma. Former honor, USA National Parliamentarian. Ever Rutus President, a former butcherman. I could find New York, Lalo, Olu Jobo. Machine, I see. Machine, Yama, Bia. Nano LGA Ndoma Eje Bono. I didn't do the head in my own. But I'm not going to talk one more. Can present good day to a good dog. Keke leo de karaka. Yes, I come Eje Mono. I should make a lady what they say. Honorable donor to Suchine. Do what come a karaka. But it can go out of a good dog. Asian kingdom maybe a dollar. Nanjaba local government area. Kisha nana. I don't know my say here in my. What can do the Aquano? Tell my Yoma. Professor, let this Stella Chile do one Yoma. Bakwandu one, Bakwandu na New York. Why is Royal Highness? Yes, I owe to do. Let's Jesus, the one of Amucha, Asian Kingdom, Karakao, Nanjaba, LGA, Nimbo State, Awe Baja. Ezudo, Udadi Quaro, Nesarudo, Papandule, Wanyo Magari, Lagema, Member, all right, you explain the Mejemano. Ori kago wando fuko to hezo kwa ujama, oka wipato, oka ma ajola ma siye barake, yari kwa nagi mae, yari kwa nagi mae. Chimoto ya suchino yare mbafolo, ochi niwe na mkume njaba LGA. Nimo State, Nigeria nderima, Michigan Bezu USA, hawe bisha gaga. President of Regional Association of Michigan Traverse City, or Michigan. Chairman of USA Award Committee. Chairman Chetakwa Mundi Champion, Nyekwema Wadu Kemo. Lady Mary Kechimba Fulu, Wani Omarima. Akadula Wani, Otto and Borafa. Lady Mary Wu, Mama Muru Mudima. Uchena no ninyechi, ugonna na chukwe meka. Umu chuku zitere, umu chineke wundoma. Nawakwala mi hakwala mi hakwale uwane. Chifu pitu soma, ika hafa Persian Kingdom. Ibi na Boston, Massachusetts ndoma lima. Yala lolo yao, misi suzoma. Masti na fileti, awunde marama. Ojidakoha, People's Club of Nigeria. Grand Knights of Knights of St. Columbus. Ekelebundora USA, the champion Uga. Wenewe Uga, Ndoga Dere Mao.
Ora USA, Akana Ebu Shoma. Ndoke Mada Biarole, Adibu number one. Yede Mbadi Animao, Adiwe Heni Lede Mba. Anyina chineke so, iru ni iru kanye naga o. Ora USA, Akana Ebu Shoma. Ndoke mada biarola, Anyibu number one. Iye di madi anima o, Anyumuri heni ile di mba. Anyina chineke so, iru ni iru kanye naga o.
Ti champion onye mwegu ni iru ni iru kanye naga o.
Ora USA, iru ni iru kanye naga o.
Dr. Sir, one Davis of Ebu. Yala lolo yao, barista chief wanyo marima. Angela Bono Febu esi wanyo nima. Mbuli wanyo kuru kuzuru wa mbuli wanyo kubago. Onu shalu gede wum, malu LGA. President of Purite USA, Emeru Tuse. First president ora LGA. Association President of Lotown U.S. Everutus President Yane Yaga Selago Onyo Luke Debu Mibia Rola O Masi Manelo Kudi Laji Wanko Marima Opanu Mwepe Village Awa Kwara Kisha Gaga Namkwere LGA Yaga Selago Presora Everutus Ora USA President of the Provision Association Boston. Kelela Mondo Siako, Ifina Oji Onyoma. Registered Nurse and Nurse Manager. First Lady, Ora Provincial Association of Massachusetts. Neji Kaipwerebo Yoyo. Mdeno Rima, Kaipwerebo Yoyo. Tufala Tandike, Chijerugonem. Ezoku bundo, umepe uji Aku mudura fakisha kaga umewaremo Amaju na mibo, wantele kwa ndioma LGA, President Everutu Sokufe NYNJ, and CT Andoma President Everutu Su, amibo taino na biarula o Uleba kawa nyoma, elemu kwebo na behi Mrs. British and I, your chidi kewanyo ma. Yes, ya da si umo para unguru mbise. Adam bise, bise were madu he. Pani omari ma Reveri ma balaba Engineer Gideon Uzo mofo Wako mari ma President of Engineering Wako mari ma And Trucks Nigeria Limited Hani wero nye karaka Mrs. Chinyere Jessica for Pani omari ma Obo Ramurisu LGA Kanu Shagaga O Affiliate of PU Ndo mari ma Baltimore, Maryland, and Derima. Former political director, Marco Madema. And they took it, Achirazo, Abu Ruzola Loboro. They took work of a real like a man. Chief of Mali, what did you want? I don't hate Kita Faba, Kishagaga. Asia Duku, Napawan, Marima. Secondary OOPN, Alas, but don't marry ma. Uzasa Uche, it will be Eri Muki Shagaga. Oriya Gonu Kekonesha Chono, Asimeke Lele, Iwayama. Lole Meni, it will be Oso Dieme. Oso Dieme, one of Asia Chukume Jaga.
All my USA, Akana Ekushawa. Ndoke Mada Biarola, Anibu number one. Ye di mba di ane mba o Anye mwli ye ni ye di mba Anye na chide keso Niru niru kanye na ga o Ora USA Atana e pusho wa Toke mba da bia rola Anye bo nomba wa Ye di mba di ane mba o Anye mwli ye ni ye di mba Anye na chide keso Niru niru kanye na ga o
The champion onye wevu Niru niru kanye na ga o
Ora USA, niru niru kanye na ga o.
Alo LGA Alo town Gede guma webi shaga o Dari kwanda gima Alo gede guma ndoma President Obesiri Oila Gas Company Nigeria Limited Oye Minister Ebi Arola o Apa Los Angeles o Awe Pijere Kopa President Catch Them Young Oka Marima Board of Directors Asimekele Karo Basilo Odeze Asimekele Chief Sir Timothy Oaneku President of Local Federation Ebi Arola Akufe New York Kwandoma US Base Ebi Arola Dim Nanume Disuwangele Awunde Dima Lalu Chinyera Haneku Wani Marobi Dia 2025 Akufe Women Coordinator Dari Kwanla Dima Ndima Anuji Love Ebi O Mse Edi Afunanya Edi Global Iwonyoma INC New York US Yagazie Akusina Chiwano Fa With A Mini Major Gamba Edi Gabon Worldwide Ogarela Dima Olema Kawanyoma Lolo Informa Funanya Wani Mobi Di Ezi Wani Jena Yayongungu Chifsa Chidi Di Mago Oko Makaraka Oke Chifsa Idi Mago Yagazie Obatozo Hanobo Duku Agarela Gemba Obeka Naya Oji Mote Mago Olema Kaloloma Ndozi Di Mago Wani oma marama, acharugo wani iwayama Honorable Frank Ezendokwere, wakomi wani oma Secretary Ora Hinsen Brachi, hawundelima Oba okolo, idato noto ndoma Loku kometelia, na limo state ye Former deputy governorship candidate honyoma Anya aliwe, ele ma panu ni ni e le panu ele be jorun lanu mere se ndo pere ele be jorun ele be gele ojo so e di concha sanu mundo e meru tu national secretary Alright USA chairman Alright News Flash committee member Olu Zonal Assembly of Chicago Ozak Nderima Debe Jagawo Pastor Iwonyepere Ngozi Florence Sanomodo Atensa Yonu Wanyoma Pelanu Mekpere Adawom Derile Atensa Yonu Deyi Adawom Derika Yomara Ichukwa Eyo Chief of Mansions Ibe Wike Akurula Wa Akurula Wa Nafunku Menkume Kurunelu Our CEO, Hardline USA, LLC, current Vice President, yeah. Alusona Assembly, Oza Enje, Hayama, Yana Loma, yes, in the Ibe weekend. Daughter of Zion, New Jersey Base, Area Vice President, Sisters Fellowship International, Emakwa Hounde Bere, Anini Lewunde Bere.
Yeah, dem body and dem mao, and you wanna hear the lady dem ba, and you not see the case oh. Niru niru kani naga oh,
the champion on your way. Niru niru kani naga oh,
ora USA. Niru niru kani naga oh.
Chief Uchenna so aso de, one member representing Boston, USA. Niru ma, bora gupere biya dollar, abiye bili men, anya manisi ago. Yarupara ngoma, orugrele ngoma e Barista Ije Asode, tanuka wanye na mpere Aika ni menye, galere ma mpere Pebe wundoma Chifo mwe meka judu, aririeri mba kizuzu Ofwapu na kuma, autonomous community na mkume President Solutional Assembly Ndomarimba Of Northern California, San Francisco Bay Space on your mind, you want your mind. The general secretary of the association, Ule. What can I want your mind? What is our route to your mind? Oh, yeah, to Monday. On your way, Ruby, sorry, sorry. Lalo Ego Beke, you can do Brisco Wemeka. Demarres, I want your mind. I'm a real love your mind. Just like Christopher, Chukuno, Nello, and Evele. Akwa Bubaka Njaba, Ishagaga, Loku Gometeria, Moku Melura La Saiguruba, Affiliate Odolu Progressive Association Ndoma, Dallas, Texas, Emerutus Chairman, Ora USA Bodo, Ora USA Board Secretary Emerutus, Akwa Gisimu Kele, Lola Princess Ndoma Murugo, Erimba Nibe, Emerutus First Lady, Upper Dallas, PRO, Upper Women Dallas, Upper DC, Maryland, Virginia, on your mind. When you're married, Mao, no mama rugo, yellow, no mama rugo. Here it is, my dear. Chief Doctor Oliver Quanta, Moka Madima, Doctor BC Joyce, when you're married, my Kele. Oh, my power of Buddha, he had been over there. Autonomous community, our born Ushagaga. President Everutus Okufe, New York City. President Jones, interpreted Hundo Marima. President Joy Only Properties, Ndewenye. Dr. Joyce Mkwota, Medical Director, Biarola. Alliance Primary Care of New Jersey. First Lady Emeritus, Akufe USA Bashirike. Chief Loginus Ike, Abajaki Shagaga. Member Ora since 2000. former member of the project committee in Derima. Current board member, chairman Okufe New York. Former vice chairman Okufe New York, Karaka. Ole makalo lore ma. Awu obi uto dia. Lala makike, BSNRN. St. Joseph Hospital, Yonkers, New York, Wundyama. Omo chine kari hanga. Obi na wande mwonyoma. Yalu chena ya. Nne na ike ha wundoma.
Ola USA, Akana Ekushawa. Ndote mada biarola. Adibu number one. Iye di mbadi anima o. Anyi mwri heni ile di mba. Anyi na chine keso. Niru niru kanyi naga o. Ola USA, Akana Ekushawa. Ndote mada biarola. Adibu number one. Iye di mbadi anima o. Anyi mwri heni ile di mba. Anyi na chine keso. Niru niru kanyi naga o.
Champion onye nwegu niru niru ka gi na ga o.
Ora USA niru niru ka gi na ga o.
Chief innocent to chen na dadi waka madima. Omero Hani Sekedesi, Waka Makaraka. First President of the FAW. Dallas Nderima, Neja Kolomako. Dr. Ngozi Fesuem Nadi Wanyo Mame Jemono. Adakwe City 1 of St. Patis, Hawunde Bele. Ito Wole Dallas Affiliate First Lady Ani. First Lady Everutus of Dallas Wundoma. Chinyere tu, Dallas John Ejofo. Okparanse John Ejofo. Nampere honyoma. Member, Ora New Jersey Karaka. Akele wanyoma maramba. Margaret Ejofo Esquire. Eziada Ajeni Pusa Delta State. Former National Secretary Wanyoma Rima. NLU USA member Osa New Jersey. Awunduku nduku di uje si karaka. Prisci kasira kusi wilo afakuwa. Afakuwa no fusina. Wakoma honyoma. Apisa ni tete. Yezibwa nena nagi. Prisci lozro sobi wilo. Wakoma dema. Odani bwa no fusina. Yale sine chiturugo. Leticia uko yibi wilo. Wanyoma dema. Yezilalu. So chicky willow, tell your mother, ma. But does that the one of us see me that the NGA? In most of Nigeria, on the wound, the characha. The champion has you make it in the baraba. To fight up when I am, get off sea. Then you have one of who mess it, uncle, maybe I roll up. A woman down a word of that one billy. Yes, I did the Punjaba LGA, Dursha Gaga. Demakalo Lorema, you need so when Naya. I defeated Dunu, why your mama Rubidia. I tell America, the champion of Moon and the Womb. And you bundar and celebrate to Silver Jubilee. On your own, Lariga Munga, I need the happy. Moon and the Kemado, I need the neighbor. Ebuna o ani wore bu wafu e, ai wore bu wafu moshi si na mirani fu, ndaga dagi ni, ndezure zuda wa, ndepa taraka na wa, unu bobi utam, the champion oye wewe buga o, kai golibelo amarasele ayama, le chabano onya bola golibe. Kai golibe no, amara serele ayama. Golibe, onyobola le chapa. Kai golibe no, amara serele ayama. Golibe no, onyobola le chapa. Kai golibe no, amara serele ayama.
Ora USA, Akana Eku. Ebushawa. Toke mada dia rola, ani bo number one. Ye di mbadi ani ma o, ani uli he ni ye di ma. Ani na chine keso, iru ni iru kanye na ga o. Ora USA, atanga Ebushawa. Toke mada dia rola, ani bo number one. Ye di mbadi ani ma o, ani uli he ni ye di ma. Ani na chine keso, iru ni iru kanye na ga o.
Champion onye nwe wu niru niru kanye na gawo.